beats go crazy.
Chile One, podcast J Mode.
Exclusive from Hot Vibes.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka figati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwini. So chabi, so chabi, so chabi. So chabe ndiye mwenye di. Kodi nichifugwa chani chofuna kuni kontolo la sodi. Ndiye mwenye di ni nane. That's not my problem. You need kani yako sani fakem. Ndimwe nilili niziwa ndalama zanga sizambili. Musan kontolo lakini kukole walizie nikole. Sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana. Ngati ni kusamba mukazi nkana chini. Bepa wambo samwa na vova la walibe bango posita. Wambo ziona bewa zaka vikati zaka ona. So chabe, so chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. So chabe, so chabe. Kukachani moba piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza. Kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye nizo chape. Sinike ya ringa ono wakambe. Nineke ni ambake. Musa ni meke. Better fully to minko. So chabe. Nani kunipasa zina la bingo. Ya isi ningave. So chabe. Ndiye mweni lili so chabe.
Na filimba nifuaka na tre. Wafuanka pwe batinshaka na ke. Ale moneka shana lende la pe. Wafuna nikavisie batinshaka leke. Dasuna nikondepo soche. Nyimbo zanga usa streame soche. Bati uzafunika ukose. Cause nikachosa izaendo lila konse. When God says yes, kulibeanga chite reverse. It might take me 5 years. Cause patience is the key to success. Ukama ndine chakura nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Gandine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nini sinichitilaiwe.
Suma niseke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo nitinki sana. Kani ya malavu mukazi nkaraji. Pepa bambo sama na patina walibe wango kolewa. Bambo ziho na pepa zaka fikati zaka uda. So chabi, so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che,
so chabe,
so che,
so
chabe,
so chabe ndiye mweni. For the 4G music.